Jio Nyage wanangu maskani, what a wise. Wadala dala foleni, what a wise. We boda boda kitani, what a wise. Rani kono wende kinywani, what a wise. What a wise. What a wise. What a wise. Piga dili, we piga kazi. Upate ugali ama wali nazi. Maisha ta changing ngazi kwa ngazi. Mtu ajibaba Mungu mwenyezi. Amini yeye ndo anetupa. Ulichopewa mini mekosa, kosa. Amini yeye ndo anetupa. Nilichopewa we umekosa, kosa. Acha kiongea ndo zao, we potezea redio mbao. Wanya ufanye maendeleo kuzitafuta. Hata potea makwao, moto chochea koleo. Hao kiwapiga bao ndo atakufuata. Kaza kazana, tena kaza haswa. Hivita piga pigana, ili usije na swa. Chaka mchaka kazana, nali yako pambana. Mpera mpera kwa sana, kitaeleweka. Chaka mchaka kazana, nali yako pambana. Mpera mpera kwa sana, hey. Nyaje wanangu maskani, what a wise. Wadala dala foleni, what a wise. We boda boda kitani, what a wise. Rani kono wende kinywani, what a wise. What a wise. What a wise. What a wise. Uswahilini likotoka, wone wameranduka. Wana wamechizika, katiza chocho wa kupige ngeta. Pusha na nyonga, wale wanavuta wamekata ringi. Muda unasonga, bora kustuka mfanye ya msingi. Vipi wanangu wanewa, newa. Jini ndugu zangu since day one, day one. Let's keep on hustle together, together. One day we gon' be rich forever, ever. Hey, piga diri, piga mishe ziki katiza. Piga diri, piga mishe za kujongeza. Piga diri, piga mishe ziki katiza. Piga diri, piga mishe za kujongeza. Kaza kazana, tena kaza haswa. Hivita piga pigana, ilu sije na swa. Chaka mchaka kazana, nali yako pambana. Mpera mpera kwa sana, kitaeleweka. Chaka mchaka kazana, nali yako pambana. Mpera mpera kwa sana, hey. Nyaje wanangu maskani, what a wise. Wadala dala foleni, what a wise. We boda boda kitani, what a wise. Rani